tikupatsirani tisanthule Bible. Indi nthawi ya mtengo parali ya program yothandiza noyo ndine kuti tithe kusanthula mawu Mulungu kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Mwayi ndithu wosowa zedi wosanthula buku lopatulika pang'ono-pang'ono mwakulisanthula momveka bwino monga tikuchitira mu mprogramu iyi. Yemwe akutitsogolera kusanthula mawuwa ndi mbale Osman Chilola Manda, ndipo lero akhale kutsogolera kusanthula 1 Timoteo 1 tiyambira pa verse 3 kulekezera 7.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero tiyambe ndi mawu apa Yesaya chapter 5 verse 3. Amene akunena kuti, ndipo tsopano, inu wokhala mu Yerusalemu ndi anthu a mu Yuda, weluzanitu mlandu wa ine ndi munda wanga wa mphesa. Chimene sindinachite mmenemo. Tsono mu programu yapita ija, tinali kusanthula 1 Timoteo 1 verse 1 ndi 2. Mmene timaona nkhani ya chikhulupiriro cha mpingo. Ndipo lero pa 1 Timoteo 1 verse 3 mpaka 7. Tiona za chenjezo pa chikhulupiriro chosayenera. Kunena kuti pa doctrine yosayenera. Verse 3. Monga ndinakudandaulira iwe, utsalire mu Efeso popita ine ku Makedonia. Nditelonso kuti ukalamulire ena ajawa asaphunzitse kanthu kena. Pano ndifuna kunena kuti Paulo ndi Timoteo anali kutumikira pamodzi ku Efeso. Ndiye malinga ndi momwe akulankhulira Paulo, zikuoneka kuti Paulo oyo anafulumizidwa kuchoka msanga ku Efeso, ntchito yomwe inakozedwa isanate. Ndiye pamene akuchoka akumuuzitsa Timoteo kuti akalamulire wena kuti asaphunzitse kanthu kena, kutsimikiza kuti pasapezeke wina wophunzitsa chikhulupiriro cha mtundu wina chosiyana ndi chiphunzitso chovomerezeka. Ndiye nkhani iyi Paulo anayilembanso ku mpingo wa Galatiya amene ananena kuti palibe uthenga wabwino wina. Paulo analemba mawu amenewa chifukwa chakuti panali anthu ena amene anali kuphunzitsa uthenga wina. Ndiye Paulo amafuna kunenetsa kuti palibe uthenga wina woposa wa chisomo cha Mbuye wathu Yesu Khristu. Momwe monso palibe chikhulupiriro china choposa chikhulupiriro chomwe ndi choyenera chimene anakhazikika pa atumwi. Tsono ngakhale anthu amene anali kuphunzitsa zina sanatchulidwe mkalata iyi, koma tikhoza kuganizira kuti anali aphunzitsa achiyuda kuti ndiwo amene anali kuphunzitsa za chilamulo. Tsono pano ndikoyenera kunena kuti chikhulupiriro ndicho chiphunzitso chimene mpingo umakhulupirira kapena kuti umakhazikitsidwapo. Ndiye mwina mukufunsa kuti kodi chikhulupiriro cha mpingo chikhale chotani? Yankho likuti chikhulupiriro chiyenera kukhala chomwe chinakhazikitsidwa poyamba paja pa tsiku la Pentecoste, pamene kunalembedwa kuti wokhulupirira ayenera kupitiliza chikhulupiriro cha atumwi. Tsono mpingo woyamba uja unali kudziwika bwino ndi zinthu zinayi, monga chikhulupiriro cha atumwi, kachiwiri chiyanjano pakati pa okhulupirira, kachitatu kuti okhulupirira anali kukangalika mmapemphero, ndipo kachinayi wokhulupirira anali kunyema mkate pamodzi. Ndiye tikunena kuti mpingo sukhala mpingo woona wa Khristu ngati sutsatira chikhulupiriro cha atumwi chimenechi. Tsono mwina inu mukhoza kukhala kakasi kuti chifukwa chiyani tili ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana pamene zikuchokera ku chikhulupiriro chimodzi cha atumwi. Yango likuti kuti zikhulupiriro zachuluka pano chifukwa chakatanthauzidwe ka mawu a Mulungu. Ndiye tikunena kuti ngakhale kuti inu simukhulupirira monga ine ndikhulupirira, koma chinthu chofunika ndi chakuti tiyenera kukhazikika pa chikhulupiriro chomwe atumwi anakhazikikapo, chomwe chili choona cha chikhulupiriro chathu. Atumwi anali kuphunzitsa mawu a Mulungu amene ndi woona wopanda chola kwa chili chonse. Komanso anali kuphunzitsa za umulungu weniweni wa Khristu. Tele ichi ndi chimene tichione mkalata imeneyi kuti Paulo anali ndi mtima wokweza komanso kulemekeza Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono anthu ena akhala akunena kuti Paulo sanaphunzitsepo za umulungu wa Khristu. Mwina zikhoza kukhala zoona, koma chimene ndidziwa ndi chakuti chiphunzitso cha Paulo ndi choveka bwino. Kotero kuti sipafunikanso kufufuzira zomwe akunena ayi. Tele tikunenetsa kuti Paulo wakhala akuphunzitsa za umulungu wa Khristu. Tele tamvani mu verse 2 akunena kuti Mulungu wa Atate ndi kwa Khristu Ambuye wathu. Pano mukhoza kuona kuti Paulo akuika dzina la Yesu pambuyo pa dzina la Mulungu. Kutanthauza kuti akumuzindikira Khristu kuti ndiye Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake pa 1 Timoteo 6 verse 3 akunenetsa kuti ngati munthu aphunzitsa zina wosavomelezana nawo mawu a moyowo Ambuye wathu Yesu Khristu, ndi chiphunzitsocho chili monga mwachipembedzo. Iyi ndi nkhani yomwe ananenetsanso mbuyomo pa Galatia 1 verse 6 mpona 9 pamene ananena mawu akuti, ndizizwa kuti nsangamotere muli kutusika kwa iye amene anakuitanani mchisomo cha Khristu kutsata uthenga wabwino wina umene suli wina, koma paliwena akuvuta inu nafuna kuipsha uthenga wabwino wa Khristu. Koma ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba ngati akakulalikireni uthenga wina wabwino wosati umene tidakulalikirani ife, akhale wotembereredwa. Monga tinanena kale ndipo tinenanso tsopano apa, ngati wina akulalikirani uthenga wabwino wosati umene mudaulandira, akhale wotembereredwa. Ndiye tavani Paulo akumuza Timoteo kuti atsalile mu Efeso popeza iye anali kupita ku chigawo cha ku Makedonia. Nkhani ikuti Efeso unali mzinda waukulu komanso mzinda wofunika kwambiri. Paulo anakhala nthawi yaikulu mmenemo kusiyana ndi munthu wina aliyense, kotero kuti utumiki wake unakula ali mmenemo. Ndiye uthenga umene Paulo akupereka kwa Timoteyo ndi wakuti wokhulupirira kwa Efeso sayenera kuphunzitsa chikhulupiriro china ayi. Kutsindika kunena kuti ngati chiphunzitso cha mpingo sichoyenera. Ndiye kuti si mpingo umenewa. Tikunenetsa kuti sizitengera kukhala ndi mamembala wochuluka kaya kukhala ndi akula mpingo, komanso ngakhale kukhala ndi atumiki kaya kukhala ndi mbusa wamphamvu motani. Koma ngati palibe chikhulupiriro kunena doctrine, ndiye kuti mpingowo si mpingo ayi. Kutsimikiza kuti chikhulupiriro chiyenera kukhala chikhulupiriro chomwe chinali ndi atumwi. Ndiye ngati wina angaphunzitse china chake, ndiye kuti akuphunzitsa chikhulupiriro chabodza. Verse 4. Kapena asasamale nkhani za chabe ndi mawerengedwe osalekeza amafuko amakolo ndiwo akutsa mafuso osati za udindo wa Mulungu umene uli mchikhulupiriro. Mundime ino ndifuna tigwire mawa kuti asasamale nkhani za chabe. Tsono mzindo wa Efeso ndiwo umene unali pachimake pachipembedzo nthawi imeneyo. Taonani kuti munali kachisi wa Hadrian, kachisi wa Trajan, ndi kachisi wa Diana. Yonsei ndiyo milungu yonama imene inachita kuumbidwa ndi manja ya munthu. Iyi ndi milungu imene a Greek anayikapo chikhulupiriro chawo. Ndiye Paulo akunena kuti wokhulupirira akwa Efeso ayenera kupewa kuyika chikhulupiriro chawo pa nkhani za chabe. Kunena pa chikhulupiriro cha milungu yonama. Ndiye pamene Paulo akukamba nkhani za chabe, akukamba za chiphunzitso cha mkulu wina wotchedwa Filo. Iyeyo anali mu Israeli ndithu wanzeru kwambiri, amene anali kuyesera kutanthauzira chipangano chakale mwa nzeru zake. Wokondedwa anzanga Paulo, lero lino aliponso anthu ambiri amene amatanthauzira mwa Mulungu monga mwa nzeru zawo, pofuna kukwaniritsa zolinga ndi zokhumba zawo. Ndikunena kuti mawu amenewa chifukwa pali sukulu zina zomwe zimaphunzitsa atumika a mipingo ina. Ndikumanena kuti bukhu la Genesisi siloona, bukhu linangolipeka, chifukwa muli nkhani komanso muli wanthu amene siwoona. Okonedwa, tikonetsetsa tili ndi umboni wokwanira komanso wochuluka, umene akatswiri wofufuza anapeza kuti zonse zili mʼbuku la Genesisi ndi zoona ndithu. Itera izi ndi zimene Paulo anachenjezera anthu pa 1 Timoteyo 4 verse 7 pamene anatsindika kunena kuti, koma nkhani zachabe ndi za akazi okalamba ukane, ndipo udzizolowezetse kuchita chipembedzo. Tsono nkhani zachabe ndizo nkhani zopeka zomwe munthu akhoza kuziphatikiza ku mawu a Mulungu. Ndiye Paulo amene wakula mchiphunzitso kapena kuti mziphunzitso zotelezi akuchenjeza kuti ziphunzitso zimenezi ndizowopsa, popeza ndizo zimene zimasokoneza kaganizidwe ka munthu, kotero kuti zimasokoneza chipembedzo choona. Tele tikunenetsa kuti atumika a Mulungu ayenera kukhala maso pa ziphunzitso zosayenera zomwe zingabzalidwe mu mpingo mwawo. Pano akunenaso kuti wokhulupirira asasamale nkhani za malengedwe osalekeza amakolo. Apa anali kunena za chiphunzitso chimene mpingo unalandira kuchokera kwa Chiyuda, kunena kuti mmipingo ina muli ziphunzitso zomwe zikuchokera ku mibado ya makolo awo. Koma osati kutsatira zomwe Mulungu akuchita pa mbado uliwonse ayi. Ichi ndicho chiphunzitso chomwe chimasokoneza kuzindikira zomwe Mulungu afuna kuchita ndi mtundu wa wanthu nthawi imeneyo. Tsono Paulo akumutsimikizira Timoteyo kuti ziphunzitso zabodzazi sizithandiza munthu kuti akule mchidziwitso cha mawu a Mulungu. Tele inu ndinu mbono kodedwa, chifukwa mukaonetsetsa mipingo momwe mulibe chiphunzitso choona, anthu amatengeka-tengeka ndipo zochita zawo zimaonetsa kuti awa anakana mawu a Mulungu. Verse 5. Koma chitsirizo cha chilamuliro ndicho chikondi chochokera mu mtima woyera ndi mchikumbu mtima chokoma ndi mchikhulupiriro chosanyenga. Mu mtima ino Paulo akulangiza Timoteyo momwe iye angatetezere mpingo ku ziphunzitso za Chiyuda zimene zimaonetsa nzeru zachabe. Ndiye akunena kuti iyeyo akhoza kuteteza ziphunzitso zonyengazi mwa njira yoonetsa kagwiritsidwe ntchito kalamulo ndi ulemelero wa uthenga wabwino. Paulo akunena kuti cholinga cha lamulo ndicho kuonetsetsa kuti pali chikondi pakati pa okhulupirira, kutsimikiza kuti chikondi ndicho chimene chimakwaniritsa lamulo. Awa ndiwo mawu amene analembera ku Aroma chapter 13 verse like la 10 pamene ananena kuti chikondano sichichitira nzake choyipa, chotero chikondanocho chili chokwanitsa lamulo. Haleluya. Tsono Paulo akutsindika kuti Timoteyo ayenera kukangalika kuphunzitsa kuti chitsiriziro cha chilamulo ndicho chikondi chochokera mu mtima woyera ndi mchikumbu mtima choyera ndi mchikumbu mtima chokoma. Haleluya. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo anaphunzitsaso ku mpingo wa ku Roma chapter 13 verse 8 pamene ananena mawu akuti musakhale ndi mangawa kwa munthu yana aliyense. Koma kukondana ndiko. Pakuti iye amene akondana ndi nzake wakwanitsa lamulo. Ndiye poyamba pano ndifuna muone kuti Paulo akulemba mowonetsa chikondi kwa Timoteyo, chimene sichinaonekeso makalata wake wena wonse. Pankhani iyi Paulo akunena kuti chiphunzitso china chilichonse chomwe chikuperekedwa mʼmipingo chiyenera kuti chionetse chikondi kuchokera mu mtima moyera. Tsono pamene tinena za mtima woyera, ndiye kuti tikukamba za moyo wotsutsana ndi moyo wa munthu wake wakale. Uyu ndi munthu amene wayeretsedwa mwa Khristu, ndipo kuti tsopano akhoza kuonetsa chipatso cha mzimu chimene ndicho chikondi. Wakonedwa anzanga paulendo, pali zinthu zitatu zomwe ziyenera kuonetsedwa mu mpingo. Chinthu choyamba ndicho chikhulupiriro mwa Mulungu komanso mwa mawu ake. Chinthu chachiwiri ndicho chikondi. Ichi si chinthu chimene munthu akhoza kumangoka kamba chabe ayi, koma ayenera kuonetsa kukhala wokhudzidwa ndi anthu ena. Kunena kuti inu simungakhale ndi nthawi yonena miseche ya wena ayi, kapena kumaganizira zoyipa ayi. Ndiye chinthu chimodzi chomwe chimaononga utumiki wa mʼbusa ndicho chakuti mʼbusayo saphunzitsa mawu a Mulungu pamene iye akuphunzitsa mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti mpingo umafuna kuti mʼbusayo aziphunzitsa zomwe iwo afuna, osati zomwe mawu a Mulungu anena. Mwachisoni kuti mpingo wotere umanena za chikondi, koma chimene chili chinyengo chachikulu. Chikondi si chinthu chimene tiyenera kumangola nkhula chabe, koma chikondi chiyenera kuonetsedwa mmoyo wathu. Ndiye tikunenetsa kuti chikhulupiriro ndi chikondi ndizo zinthu zimene ziyenera kuonekera mu mpingo uliwonse, posaona njira yomwe mukugwiritse ntchito poyendetsa mpingo wanuwo. Kutanthauza kuti kaya kayendetsedwe kwa mpingo wanu mukutsatira njira ya episkopo, kaya congregational, kapena Presbyterian, chikhulupiriro ndi chikondi ziyenera kuonekera mnjira mmenemo. Kutsimikiza kuti ngati chikhulupiriro ndi chikondi mulibe mu mpingo, ndiye kuti si mpingo ayi koma kalabu chabe, kapena kuti malo ongochezeramo chabe. Mwa njira ina tikunena kuti ngati chikhulupiriro ndi chikondi zikuoneka mu mpingo mwanu, kusiyana kwa kayendetsedwe ka mpingo kalibe kanthu. Chinthu chachitatu chomwe chiyenera kuonetsedwa mu mpingo wanu ndicho kukhala ndi nkhawa yabwino. Kutanthauza kuti ngakhale kuti nkhawa si chinthu chabwino kuti chiyenera kukhala mmoyo wokhulupirira, koma tikunena kuti wokhulupirira ayenera kukhala ndi nkhawa yabwino. Kutanthauza kuti nkhawa yabwino ndi imene imakukhudzani pamene inu mwamulankhula kapena kumuchitira choyipa munthu mzanu. Akhristu woona amakhala ndi nkhawa yotere kotere kuti khalidwe lawo ndilo kupepesa ndi kupempha chikhululukiro kwa mzawoyo. Tikunena kuti wokhulupirira ayenera kusowa mtendere ngakhale pamene akugona chifukwa chakuti ananena mawu oyipa kwa munthu wina. Ichi ndicho chinthu chabwino komanso chinthu choyenera kwa inu ndine ngati wanthu wokhulupirira. Kodi inu chikhristu chanu chili ndi nkhawa yotere? Mwachisoni kuti wokhulupirira ambiri anazimitsa nkhawa yotere, kotere kuti sakhudzidwa nkomwe pamene akuchita, kaya pamene akulankhula choyipa, kaya ngakhale chabwino kulankhulira nzawo? Izi ndizo zinthu zitatu zomwe tikunena kuti chikhulupiriro, chikondi ndi nkhawa yabwino, kuti ziyenera kuonekera mu mpingo wa moyo. Kutanthauza kuti zinthu zimenezi ziyenera kuoneka mu mpingo ngati gulu la okhulupirira, komanso mwa inu ngati chiwalo cha mpingocho ziyenera kuonekera. Verse 6. Zimenezi ena pozilambalala anapatukira kutsata mawu opanda pake. Paulo mudimeno akunena kuti wokhulupirira wena sakuchita zinthu zimene akulimbikitsa kuti zizioneka mu mpingo, ndipo kuti alephera kuchita pamene atembenukira ku mawu opanda pake. Taonani, iye sakunena kuti pali mkangano ayi, koma akunena kuti wokhulupirira wena atembenukira kuziphunzitso zachabechabe. Kutanthauza kuti wokhulupirira aphonya kugwira chiphunzitso choona. Tiletamvani Paulo pa 1 Timoteyo 6 verse 21 akunenetsa kuti chimene ena pochivomereza adalakwa ndi kutaya chikhulupiriro. Komanso pa 2 Timoteyo 2 18 akunenanso kuti ndiwo adasokera kunena za choonadi, ponena kuti kuuka kwa akufa kwachitika kale, napasula chikhulupiriro chawena. Mwanjira ina Paulo akunena kuti pamene wokhulupirira asiya kutsatira chikhulupiriro choona, ndiye kuti akutsatira Satana. Tsono ziphunzitso zimenezi zimaonetsa kutsatira pa chilamulo, pa chikhalidwe cha wanthu ndi miyambo yawo yomwe iwo akuyitenga ku mibadwa ya makolo yawo. Iyi ndiyo miyambo yomwe anayiphatikiza ku malamulo amene Mose anapereka, kutsimikiza mawu amene Paulo ananena pa 1 Timoteo 1 verse 17 pamene anati, pofuna kukhala aphunzitsi a lamulo, ngakhale sadziwitsa zimene azinena kapena azilimbikirazi. Wokondedwa anzanga paulendo, tikunena kuti inu mukhoza kukhala wodziwa kulankhula zedi, koma ngati chiphunzitso chanu sichoona, zolankhula zanuzo ndi zachabe. Awo ndiwo mawu amene Paulo anadzudzula wokhulupirira ena a ku Roma mu chapter 1 verse 21 pamene ananena kuti chifukwa chakuti ngakhale anadziwa Mulungu, sanachitira ulemu wakuyenera Mulungu, ndipo sanamuyamika, koma anakhala wopanda pake mmaganizo wawo, ndipo unada mtima wawo wopulukira. Kodi ino akondedwa, mumalankhuladi choonadi cha mawu a Mulungu, kapena ndinu munthu uja amene amangolankhula zongosangalatsa mtima kwa kanthawi kochepa pamene zilibe phindu? Verse 7. Pofuna kukhala aphunzitsi a lamulo, ngakhale sadziwitsa zimene azinena kapena azilimbikirazi. Mundime ino Paulo akunena kuti muli nkhani yochititsa chinthu imene akunena kuti pali wanthu wena amene amakondoletsedwa kufuna kuoneka kuti iwo amadziwa malamulo onse a Mose, kotero kuti akhoza kuthandiza wena pakuwafotokozera malamulo. Iwo amachita ichi ndi cholinga chofuna kulandira ulemu ku dzina lawo. Awa ndi wanthu amene sadziwa choonadi, koma cholinga cha lamulo okonedwa ndiye kufuna kumveka kapena kuti kulandira ulemu, kotera kuti iwo amangoyamba kufotokozera zinthu zonama. Ichi ndicho chinali chizolowezi chaphunzitsi a Chiyuda komanso okhulupirira wena mu mpingo wa ku Efeso. Mwanjira ina tikunena kuti aphunzitsi a Chiyuda ndiwo amene anaononga chilamulo chifukwa chowonjezera mu miyambo yawo ndi zinthu zina zachabe. Wokondedwa anzanga paulendo, tiye nditsirize ndi mawu akuti ngati mpingo ukuwonongeka lero lino, tisaganizire kuti ndi chinthu chachilendo ayi. Izi zinayambika kale pamene aphunzitsi achuda anali kuchoka pa choonadi, kunena kuti anali kuchoka pa chilamulo cha chikondi chomwe ndipothera pa lamulo la Mose. Kutsimikiza kuti ngati munthu sadziwa kothera kwa ndime yomwe iye watenga, siziyenera kukhala chodabwitsa kuona kuti akukhumudwa njira yonseyi. Tikunena kuti lero tikuva mbiri zochuluka zoipa zokhudza wokhulupirira komanso zokhudza atumika a Mulungu. Izi zisakhale zodabwitsa ayi, chifukwa ndiwo amene anataya kapena kuti sanakwaniritse cholinga cha lamulo chomwe ndi chikondi. Mkhristu kapena mtumiki wa Mulungu akasoweka chikondi cha pa Mulungu komanso akasoweka chikondi cha pa anzake, amalowa moyo wonyasa. Kodi inu mulibe mbiri zoteresi? Kwa lero tilekeza pano, koma tinali kukambirana pa 1 Timoteyo 1:3-7 momwe taona za chenjezo pa chikhulupiriro, kunena doctrine yosayenera. Ambuye akuthandizeni inu kuona chikhulupiriro choyenera. Amen.
Amen. Ameneyo analimbale Osman Chiramanda tsogolera kusantra 1 Timoteyo chapter 1 ta unika mavesi anayiwoka, mavesi anayi kuyambira verse 3, 4, 5, 6 ndi 7. Ndipo mprogramu yathu yosatira mbale Osman Chiramanda zakhale tsogolera kusantra 1 Timoteyo chapter 1 yomweji, ndipo tizambira pa verse 8. Kodi ndilito romwe mudanwikizanapo nafe mprogramu iyi, mwina mangu mvetsera mwai woti timu mvetsese bwino makera wathu, mwina umavutirapo koma ndi udziwitseni kuti makera wathu ndi awa, kuti mulembe kalata mutumizire ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akhala ma SMS tumizirani ku 0833500222. Ma WhatsApp message komwe konso 0833500222. Mukozanso kutumiza email ku kera i radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Kuthekanso kuti muli ni mwayi wa pa internet pomwe mukhoza kufika apo kuona zambiri, komanso kutenga apo ma program at Tisanthule Bible kera ike ndi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuya udalitseni pomwe muchita mawomwe maphunzira.